of God. Glory to God. Shoo. I'm going to nishubile nikhulekile. Nishubsile khona ikhwaya la. Hallelujah choir. Uphulindelani ngibonile, uphulindelani kids ngibonile. Lilelani, we recognize you. Hallelujah. Siyabonga mphathi. Hallelujah. Hayi, asizame lele dinicule. Should we try? Are you sure? Amen.
Uyangithokozisa ukukhonza. Uyangijabulisa ukuthanda.
Uyangijabulisa ukukhonza.
Yizo
ngizokhonza
ngobukhulu bakho.
Mm-hmm.